Yankee Supplier. Not come.
Nah. Cool nafs, yeah? Zakul Mauti. Oosh. Uso pia 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 kine nyau. Kama yetu Kizimbabwe ndo Mr. Maskotel. Kima doda. Mi Maskotelia.
Yani mfano wenu mimi leo hii narudi kabulini. Mdomo wangata kauri hata macho nashindwa kunyanyua. Orale, basi nipokee, mazambi zangu mimi unipunguzie. Orale, wahi wangu lejeshe, japo kidogo nikatubu na mie. Orale, basi nipokee, mazambi zangu unipunguzie. Show zao kweli tuliwakimbiza bila kumsahau wapidele bachipopo. Umetutoka mbado mtoto, we kukukumbu na kuwaza doko macho. Mbai bai ulipo. Alaipi minyenyele, alaipi atubu nchoku, alaipi bali ya macho, alaipi meja maelezo, alaipi mdogo deo, alaipi blaza chopa. Daula. Kabanga muimu, jomba kiedu, poli sana kiswami wa show. Poli sana wanangwa badi kila. Poli sana badi face paka badi nighty. Paka panjelia, paka bichi boy. Watu hukumu paka pakistani shamba. Wanangwa morogoro wa busketi shamba. Nakubali sana wanangwa pilato. Paka black people. Ewan, black cobra uko. Maskoteni. Suni tu Alaipi omari mpili. Alaipi fasili pembe. Alaipi lazimu tozi. Alaipi
Muziki kaka kichwani kwako, Chunky Supply.com.
Chunky Supply.